Sando nini bateki saka kanda na soma mungwe. Na fache kontre yoye, mikolo baposo basanza bambula eleka, tolo banateo. Pinda moninga na kwitite, pa kwiti basomba kana mbongo. Mama, 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 mama. Eke seni loko la talo ya masanga eke sana. Kwiti kima motiveo, oh, 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 oh. Nini bateki saka kanda na soma mungwe. Na fache kontre yoye, mikolo baposo basanda bambula eleka, tolo banateo. Kwiti basomba kana mbongo.